Molweni sihlobo zasepokothweni. Molweni ngale nyanga eMzantsi Afrika kuthiwa yiNational Whales Month. Bethuna incoko yokuqala yethu lena esiza kuba nayo yokuxhobisa wena sihlobo okokuba ukwazi ukuba zisebenza kanjani na ii-whales, zenziwa kanjani kwaye zingakunceda njani na ukuba ukhathalele abo baxhomekeke kuwe ukuze xa sele ungekho bangalambathi bangaphaci. Ke bethuna siyayazi into kokubana ikhona ingcingane ekhifike ethi hey andinamali mna andisosinana akho nto ininzi endinayo ngoku ke ndingena phi mna kwinto ye-whales. Ungaba uyazibuzo uhleli kule ndawo uhleli kuyo. Sihlobo, ukuba iminyaka yakho idlulile kweyi-18 unalo ilungelo xa unabantu abaxhomekeke kuwe lokuba ubalungiselele ngokubhala le nto kuthiwa ngesilungu yi-last will and testament. Bethuna andihloli futhi andininyebeleli, andithi nizawusweleka ngomso xa ndiqala le ncoko, hayi anditsho, anditsho zihlobo zam. Kaloku ukufa yinto ekhoyo eyintlalisendle esenzeka noba umncinci noba umdala. Sonke siyagqitha apha emhlabeni kwaye izinto sinazo noba zincinci noba zininzi sizithanda izinto sizawuzishiya kulo mhlaba. Kufuneka ke sizazi into yoba sinoxanduva lokuba sithethe ngoku sisaphila sitsho ukuba makuthini na ngezinto ezi sinazo kwaye abo baxhomekeke kuthi mhlawumbi nangezo zinto nangezimali sibahoya sibakhathalele kanjani na ngale nto kuthiwa yi-last will and testament. Nto leyo ethetha sele singakwazi thina ukuzithethela, sekuthetha yona, ithethela thina, ithetha ngeminqweno nokuba kwenziwe kanjani na ngendlela wena ofuna ngayo. Sitheke bethuna xa silungiselela ezinkqubo siphicotha. Saqonda uba masikhangele ingcaphephe abantu abanengqeqesho nobuchwepheshe bale mihla abakuyo le nto yokunceda abantu nge-wheels. Inkampani egama layo engu-Capital Legacy yiyo esincedisane nayo ukuze siqulunqe zonke ezi ziqendu ezincoko sizabe sikuphathela zona kule nyanga kaSeptemba. Andifuni ke zihlobo zam ukungatsho ukuba ukhona umahluko kulaa nto kuthiwa ngumyalelo okanye umyolelo, batsho kanjalo abanye abantu. Xa ucinga nge-will awufani umyolelo othethiweyo nale nto ndiyichaza njenge-last will and testament. Kaloku amaxesha akasafani. Uyawukhumbula uba kudala phaya bekungabhalwa phantsi kwaye ngendlela ebesiphila ngayo bekukwazi uba umntu xa ezibona uba ingathi uyakhwezela uzawuhamba emhlabeni athethe nabo abantu abadala, athethe nabasondeleyo kuye, achaze ukuba kubokwenziwa kanjani na xa sele engekho. Yabona ke amaxesha esiphila kuwo ngoku abanye bethu siyazihlalela, abanye bethu asisenabazali, abanye bethu asihlali kufuphi neefemeli zethu. Ibaluleke ke ngoku into yokokubana kube khona ubungqina obuthembakeleyo. Yiyo le nto umthetho waseMzantsi Afrika ukhuthaza into yokokubana sibhale phantsi, sitsho kulo mbhalo phantsi, sichaze ukuba kanye kanye izinto ezithile ezibalulekileyo ezingqamene nabo baxhomekeke kuthi funeka zihambe njani na sawukungabikho silandulele eli phakade. Futhi akubhalwa noba kanjani, awuvele nje uthathe noba leliphi phepha elikhoyo leswekile usuke ubhale. Umthetho unikeza imiqathango yokubana funeka kusayinwe kanjani, funeka kubhalwe kanjani i-date, funeka kube khona abantu abathile abazoba ngamangqina funeka lo mbhalo okanye lo mibhalo xa sele ithe yabhalwa igcinwe kanjani na. Kuba kaloku kulungiselelwa ntoni? Kulungiselelwa into kokubana uba ngaba kungakhona impikiswano kuthiwe hayi lo mntu lo ebengenento beyibhale phantsi, okanye athomnye hayi mna ebethe kum, athomnye hayi mna ebetsho kanje kum, athomnye ebetsho njani kuwe wena ungazalani naye okanye ungengoqabane wakhe okanye nkosikazi okanye myeni wakhe ungengomntana wakhe. Ibe ikhona into esemthethweni ebhaliweyo ngokucacileyo okokubana ongasekhoyo ufuna kuthweni na ngezinto zakhe, ufuna kuthweni na ngabo baxhomekeke kuyo. Yiyo ke into eyenza ukuba kubekho umahluko phakathi komyalelo okanye umyolelo oncokoliweyo wathethwa ngomlomo kunalo ndiwuchazayo wona obhaliweyo. Kuba lo ubhaliweyo xa ubhalwe ngendlela efanelelekileyo uyakwazi ukukuma uthethe nasenkundleni zomthetho. Mhlambi wena ungenayo nje i-last will and testament ebhaliweyo ngolu hlobo sendichazile, mhlambi uzixelela uba kanye kanye kuza kwenzeka ntoni xa ndingenayo, zintoni ezinokwenzeka zingahambi ngohlobo olululo xa ndingenayo i-will. Eyokuqala, ungabona izinto zakho sezinikwa abantu wena obungengqweni bazifumane. Ndithetha ukuthini, ndenza umzekelo mhlawumbi. Uyabona abanye abantu mhlawumbi bathanda into yokubana izinto zabo zinikwe i-charity, amahlwempu, iinkonzo. Hayi ngokuba bengenabantwana, hayi ngokuba betheni, bengavani neefemeli zabo, hayi ngumnqweno. Into kunayo ngaphandle kokuba ubhalwe la mnqweno, abo baseleyo baza kwenza ngohlobo ababona ngalo. Norhulumente angabanika kuba besondele bezizalamane, kuba kaloku ngabo igazi nokuzalana elikhomba ukubana banxulumene nawe. Ube wena kanti mhlawumbi wagqibela kudala kwa ukugoduka okanye ngezizathu zakho awusathethisani nosapho. Kodwa uba awubhalanga phantsi awunayo i-control, awunayo indlela yokwenza into kokubana xa sele ungekho iminqweno yakho kwenziwe ngayo. Okwesibini, wena mntu uneqabane, masithi uhlala nalo ngezizathu ezaziwa nini nobabini, nigqibe into kokubana anizukuzibopha ngeqhina lomtshato kodwa nibe niyancedisana apha endlini ngokubhatala into ezifana nebond nemibane nokutya, niyasapotana niyaxhasana. Asale ke lo yena ungaswelekanga, kufika usapho lumkhupha mhlawumbi endlini kuba engatshatanga, kube kungekho nto emthethelelayo ethi bethuna lo mntu besixhasana besisapotana, ufumaniseke into yobana usemngciphekweni umntu oliqabane lomntu ongabhalanga phantsi ukuba kwawuze kuthini na. Eyesithathu into eyenzekayo siyibone xa abantu besweleka bengabhalanga i-last will and testament kukubana abantwana babo baba semngciphekweni wokuba babe sezandleni zikarhulumente laa ngxowa mali kuthiwa yi-widows and orphans fund. Siyayazi ke zihlobo into yobana into ezidibaniselene norhulumente zihamba ngokucotha, into leyo engenza into kokubana balambe abantwana, imali ikhona. Ukanti ukuba mhlawumbi umzali ebebhalile phantsi ukuba imali zisetyenziswe kanjani, ibe ngobani ababela aba bantwana, babankinkishele kangakanani nangeemali ngoku bangekafiki kwiminyaka yobudala ukutsho ko i-adulthood, uyawufumaniseka into kokubana iyenzeka imasi yokokubana xa umzali engabhalanga phansi bazibone abo bantwana imali zabo zivalelekile zihlelwa pha ngurhulumente nokuba baphile kanjani na. Elisine ke zihlobo inqaku lokuba kungenzeka ntoni na xa ungabhalanga phantsi. Yinto yokokubana ungabeka ifemeli yakho esichengeni sokuba zingavisisani ifemeli, kube khona ingxabano ngenxa yokungabikho kwento ebhaliweyo. Yikhululeke ifemeli yakho ikwazi ukuzila ngesidima ngokubhala i-last will and testament. Ubhalelwa okanye ubhala ngoncedo lwabantu abaqeqeshiweyo abazokwazi ukuchophela imicimbi yakho xa sele ungekho, ukwenzela ukuba uxanduva lungaphindi luwele kwaba bantu basalilayo bazilileyo. Okokugqibela, ngokungabhali last will and testament ungenza kube khona le nto kuthiwa lubambezelo okanye idelay kwimali nemiba echaphazela abo baxhomekeke kuwe. Ayimnandanga ke loo nto leyo, kuba kaloku ukuswelekelwa yinto enzima. Ngokubhala ke i-last will and testament wenza noko kube lulanyana kwabo baseleyo. Sihlobo, into yokubhala phantsi i-will ulungiselela abo baxhomekeke kuwe, usapho lwakho nabantwana, linyathelo lokuqala. Linyathelo lokuqala amanye aseza sisizawuncokola ngawo ukuze ukwazi ukuthi ungena kolulungiselelo ube unenkcukacha ezilulutho eziluncedo kuwe. Ungalibalike ukuthumela neminye imibuzo enokukuvukela apha evekini ukwenzela ukuba kwiveki elandelayo sikwazi ukukuphendulela. Sibulele kwakhona kwabakaCapital Legacy ngokusixhasa kwesi siqendu nakwezincoko zikaSeptemba. Masibonane ngethuba elizayo.